fondo kanga wanero elela nyana so kanga wanero elela nyana so kanga wanero elela nyana so iganero bondo. Chineke n'ebe niile, o nwere okwu m chọrọ ikwu nu, jidesi okwukwe gị ike, ekwela ihe ụwa kwetuo gị, ọ bụ enweghị ego, ọ bụ amụghị nwa, ọ bụ alụ gị dị, ọ bụ eriju afọ, ekwela ka ọ kwatuo onu gị, ịga nyere obodo nwa Chineke.
I don't know.